Eyunga tufuddeyo bo abobuyinza kona abakulembeze mu district ye Kalungu baganya okutongoza ekizimbe kusomera lya Kyato Secondary School mu ggombolola ye Kalungu nga bagamba nti kyazimbiddwa mu ngeri eyagadibenga lye era nga mu mwezi gumu gwokka kiraze obubonero obweraliikiriza abakulembeze. Kino nno kiddiridde omukulu w'essomero lino Lugaju John okwemulugunya ku mpompogoma ezijjudde mu kizimbe kino ekyakagibwako engalo kampuni eya Macawom Construction. Ekizimbe kino kirabika bulungi wabweru wabula munda ate kyennyamiza.
Era mu BBM, after mopping one of the last rooms, racks and pots and the bottom of the roof to the floor where we are now wearing attention.
Omuyambi w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kalungu Dumba Regan olu akulukusena amaziga kukyalabye n'ategeeza nti abantu nga bano be bavumaganya gavumenti olwo ne balowoozesa abantu nti terina kyekola.
Emirimu gyaffe egya gavumenti bwe nanga abali mu kizimbe kino abatalatanya emirimu gyaki tukoze mulimu gwa naffe era abamutewa tukoze mulimu ki mulimu gwa enaku kukyalya amaziga nti bwe natuuka mu maka g'omusajja omukumu abaliwo bino sigenda tusangayo aliro nandibagambye nti injiniya mutwala mu kkomera kubanga mulimu gwange n'okusiba ba ofiisi yakyo YRDC kuba muitwe nali nantwe nange eyinjiniya kisibawa agendeko yeebakeko munne kubanga saawa zino sobola omubuuza mpa lipooti tugenda komishoninga kizimbe gy'okoze ku asesimenti yo nga yinjiniya ayinza okuba tagirina.
Wabula ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukiibika Amadi mu busungu obungi awaliriziddwa okuyimiriza omulimu gw'okutongoza ekizimbe kino ekiwemmensa obukadde 15 n'ategeeza nti abaakoze omulimu guno bateekeddwa okuguddamu.
I came on a rush when I reached SC. Now why? How should I remain on other things that I was doing since? Banadio, I like being since. Mpulista yuna. SC will do good work. Why am I here? To talk to car? To talk to my district?
Amasomero abiri ge gabadde galina ebizimbe ebibadde birina okutongozebwa nga batongozezza ekizimbe kimu ekya Mapeera Senior Secondary School kyawemmensa ensimbi obukadde 1,300.